Yeah, where ya boy?
What?
Pepe Nico.
Where do you think we came from?
Sampo.
Go manage justice. Tega team, Tizzy music.
Gonzale.
That's yeah. Treatment.
Sano talo vochi tika ni dimbi. Bunga sanduke msimbi. Poke munga survive. Bwanjira wakama zero sima ningi. Ni pushing up a professing a grave. Kulipe mani suli safe. Viambi se ukaona chedwa chedwa kuliza wiso ref. So
every second we moving timing. Konsekonse ni G4S. One day got you blessed. Nona malesi. Vose vidi mu process. Kelo no matter the less. Blessings are coming at a suitable pace. Osa embekeza muntu ngati suza zivarika. You will never dress.
Nisa kila statia. Nisa kila statia.
G4S.
Job wili yonze ningen. As long as it's a pen a kwatia.
G4S.
Kolo kadoni kangono nga chepa listatia ngeni.
G4S.
Gare wangu pachalo ni gai.
G4S.
Mumutima you all the best. Pali ya so I can't place. G4S, G4 malaise. Chikuru chena gwila koka kwam. Niziba one day visa kawam. Gang sikamba statia rukaku. Dine ni menya tishoti rukaku kataku. Statia mde kujowa ni endene every day. Nkala mubaira every day. No pressure. Apa bindu vavuta ni chicha kusoba yogula mafuta. Zina ni doni ni funa kozari. Ni combination ya doni zari. Bari sagalu kagona njala osa blema yo body. Pesha ni wofu nongara yo body. Watu kulima lovaba nizo ndani kangara. Nazo eneba ni konda osa bwela koni kupanga chilonda. Kare wangu pachalo ni guy for sagari. Ndiye na G4S. Yeah, it's a king of the king. Where ya boy?
Kano kuchitika ni kimbwi. Bunga sanduke msimbi. Poke munga survive. Bwanjira wakama zero sima ningi. Ni pushing up a professing a grave. Kulipe mani suli safe. Viambi se ukaona chedwa chedwa kuliza wiso ref. So
every second we moving timing. Konsekonse ni G4S. One day got you blessed. Nona malesi. Vose vidi mu process. Kelo no matter the less. Blessings are coming at a suitable pace. Osa embekeza muntu ngati suza zivarika. You will never dress.
Nisa kila statia. Nisa kila statia.
G4S.
Job wili yonze ningen. As long as it's a pen a kwatia.
G4S.
Kolo kadoni kangono nga chepa ni statia ngeni.
G4S.
Kare wangu pachalo ni guy.
G4S.
That obstacle in your life, you will never break if you don't break it. Got you all wanna yatamanga maningi jira bra, you better break it. Everybody can do it with you, but they can never do it for you. So got you suza zichitira, shiza kachinza for any to later you. Osa rekelela opportunity kabuela, make the best of it. Tamanga tamanga ukane nuka teke shewa so that you bwele mo fit. Zame never can you have to tell you, cause it be the vamo you can move it. Monga chitunu nependa 1 to 10, gwida matuzi go for the pity. Elo mone don't doubt, yanga nila vintu through inangu aiditi. Because singi wateo, from today amba kuzi uza aiditi. Kazi ishta being a body of success, paka yi ambe kuza ya bleed. Olo si time nyansomba kubala, uza tabaza ya moza ya breed.
Kano talo vochi tika ni kimbwi. Bunga sanduke msimbi. Poke munga survive. Bwanjira wakama zero sima ningi. Ni pushing up a professing a grave. Kulipe mani suli safe. Viambi se ukaona chedwa chedwa kuliza wiso ref. So
every second we moving timing. Konsekonse ni G4S. One day got you blessed. Nona malesi. Vose vidi mu process. Kelo no matter the less. Blessings are coming at a suitable pace. Osa embekeza muntu ngati suza zivarika. You will never dress.
Nisa kila statia. Nisa kila statia.
G4S.
Job wili yonze ningen. As long as it's a pen a kwatia.
G4S.
Kolo kadoni kangono nga chepa ni statia ngeni.
G4S.
Kare wangu pachalo ni guy.
Ha,
mula, dieche tingalila kwa sila. Nibaza paka nikachile milionea ni maona mumira. Zabe nesiziwa mama idada raswa lima zisekila. Nifuna nifika mumatetis ndishi na pakinga majila. Ngene kayonze joa, ukuna mabaz ningolemba. Nishi mambela kwanjiwa gai gai daily mukungo pempa. Ine nikashota kaseteni pa pocket ya makwela matempa. Beta niliko tena kangwe, olo ili yonze ya pepa. Jeti mayoba nkufa osila. Mkati ulipe yonze ndiye itaba ntutabeba kusula. Weza olo kamboni kangona inewo inifo mpula. Dabate ni makanapo mtu wanga pa life nikufa pua.
Why is it? Kufa pua.
Daffy Tree Codes.